la 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 la. Brababa mbido, mbido, mbido do. Lewa mi mwomo kusage.
Technical talents on the track.
Oh lo, nepushe na miadarati, naona kama napotea. Sina lipoekeza, kila siku dozi na nitoka. Nimechoka kupati pati, kurudi nyumbani samoja. E Mungu baba mkombozi, wendo utani okoa. Kwanza nikilewa,
natunguza madema na wadanganya na wapena.
Nikishikisha bebe,
zinanyonesha vile nitajenga nyumba runda.
Oh, nikilewa,
natunguza madema na wadanganya na wapena.
Stinguza bebe,
zinanyonesha vile nitajenga
nyumba runda. Nikendelea hivi, walai mimi nitapotea.
Nikendelea hivi,
sitajenga hata nyumba.
Nikendelea
patapotea.
Nikiendelea hivi,
nitakuja kujutia.
Watu kidogo, niepushe stare ndogo ndogo. Rafiki wote wawe wa michongo, wanipedili ya tandogo ndogo. Pombe na bangi nione kinya, niache mambo ya kimanga. Nataka nitunze familia, wananiangalia. Nikifika uzeeni wasijelia. Kwanza nikilewa,
natunguza madema na wadanganya na wapenda.
Nikishikisha bebe,
zinanyonesha vile nitajenga nyumba runda.
Oh, nikilewa,
natunguza mademu na wadanganya na wapena.
Stinguza veve,
zinanyonesha vile nitajenga.
Nikiendelea hivi, walai mimi nitapotea.
Nikiendelea hivi,
sitajenga hata nyumba.
Nikiendelea hivi,
maisha patapotea.
Nikiendelea hivi,
nitakuja kujutia.